yafisa ukuphuma etshwaleni kodwa umnyanga sawuboni. Umnyanga sawuboni. Umnyanga sawuboni. Sekuze kwabhubha badala babushiya utshwala buboni. Utshwala buboni. Utshwala buboni. Ubotheli de ohasi spirit
fagi spirit
ushisi spirit
ushisi
uti mawuta yiwe wena uvela ube nogozi futu futu uteka matafu mama bodlela kuphuze bodlela kuphuze bodlela kuphuze bodlela kuphuze bodlela kuphuze bodlela kuphuze kuphuze. Siyafisa ukuphuma etshwaleni kodwa umnyanga sawuboni. Umnyanga sawuboni. Umnyanga sawuboni. Sekuze kwabhubha badala babushiya utshwala buboni. Utshwala buboni. Utshwala buboni.
Wenisene omunye umuzi onotshwala. Hayi mina
ngempela etshwaleni wenze njani.
Hlala ngibuya ekuseni ma kuvela ilanga. Bekusemazwe
shenkoloko nomngani.
Akahleni bafethu
ileva faka etshwaleni.
Awuthi ngicabula kwaze wamnandi ubhiya.
Bonisene futhi umuzi onotshwala.
Awusengathi
ngempela etshwaleni wenze njani.
Siyafisa ukuphuma etshwaleni kodwa umnyanga sawuboni.
Umnyanga sawuboni.
Umnyanga sawuboni.
Umnyanga sawuboni.
Umnyanga sawuboni.
Umnyanga sawuboni.
Sekuze kwabhubha badala babushiya utshwala buboni. Utshwala buboni. Utshwala buboni.
Asimahlisa yakwasuka lo. Alright, uyabona thina asiphume nabona and esiphonile thina lephuzo sinama
lephuzo sinama
mawufuna ukuphila.
Alright,
awusikima lengwazi emosijayivisele kasi phela yibabofaka naku sengidakwa izolo sengithuna amaflopu sengisithola kasis Joyce. Esh, angazi kanjani ke angazi kanjani lo ntshwala busihlehe. Naku sengidakwa izolo sengithuna amaflopu sengisithola kasis Joyce. Esh, angazi kanjani ke angazi kanjani lo ntshwala busihlehe.
Ubotheli desh ohasi spirit
fagi spirit
ushisi spirit
ushisi
uthi mawuta yiwe wena uvela ube nogozi futu futu tega matafu mama bodlela kuphuze bodlela kuphuze bodlela kuphuze bodlela kuphuze bodlela kuphuze bodlela kuphuze 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 kuphuze. Umnyanga sawuboni. Umnyanga sawuboni. Siyafisa unyaka sawubona.